turi mu buzima budasanzwe aho bidusaba kwitwara mu buryo budasanzwe. Ariko wowe rubyiruko, hari icyo wakora kugira ngo dusubire muri bwa buzima twese twakundaga? Aha handi twajyaga gusura inshuti zacu tugahoberana n'abavandimwe bacu, hari icyo wakora kugira ngo ubwo buzima bugaruke? Angaha rero hari ni Nyampinga wafashe umwanzuro, nawe atanga umusanzu kugira ngo dusubire muri bwa buzima busanzwe, hahandi twabyinaga, hahandi twasabanaga, mbese tugasubira muri bwa buzima twese dukumbuye. Angaha rero turi ni mu karere ka Karongi mu murenge wa Mutunu, tukaba tugiye kuganira n'umukobwa watanze umusanzu we kugira ngo korona icikeho, agakora kandagira ukarabe. Ibyo rero bikaba bikwemeza ko nawe mukobwa ukiri mutoya ushobora gutanga umusanzu wawe korona igacika, tugasubira muri bya bindi byinshi ukumbuye. Umukobwa rero katangira twibwira, ubundi atubwira ukuntu ibyo byo gukora kandagira ukarabe byaje, ukuntu yabitangiye.
Nitwa Jeannette. Ntangira gutekereza gukora kandagira ukarabe, nararebye mbona hano mu rugo hari kandagira ukarabe yo hafi yo ku bwiherero, umuntu avuye mu bwiherero agakaraba kugira ngo asubire mu nzu ameze neza nta mwanda akuye mu bwiherero. Naje gutekereza nkora indi kandagira ukarabe yo hanze ku irembo mu buryo bwo kugira ngo twirinde coronavirus ari abinjiye mu rugo bava hanze baza iwacu, ari natwe tuvuye hanze twiriwe hanze tukinjira mu rugo dukarabye n'amazi meza ndetse n'isabune.
Ese Jane, hari izindi wigeze ukorera abaturanyi?
Hari umuturanyi waje arambwira ngo se ni gute nanjye nakora kandagira ukarabe. Naratinyutse mwereka uburyo yakora kandagira ukarabe ye atifashishije ibikoresho bimuhenze cyangwa se bizafata igihe kirekire kugira ngo abe yabibona. Mwereka uburyo yafata ibiti akabibaza neza akabishinga, agafata ikindi giti akagitambika agashyiramo akabido akagafata akaba yagapfumura cyangwa yakarema mu mwenge agashyiramo ya mazi, agafata mushipiri agashyira kuri ka kabido akayihambiraho, noneho agafata n'ikindi giti akagishyira hasi ku buryo azakandagira kuri cya giti ya mushipiri kabasha gukwega ka kabido y'amazi agaca muri wa mwenge akabasha kuba yakaraba.
None se Jane, ubona abantu ba hano mu rusisiro babifata gute ku mwana w'umukobwa aribwirije gutya agakora kandagira ukarabe kugira ngo yirinde corona?
Kubyakira ko umwana w'umukobwa yakora kandagira ukarabe, bamwe baravugaga ngo ni imirimo y'abahungu. Nkora iya mbere narayikoze, haza umuturanyi aravuga ati bishoboka bite ku mwana w'umukobwa yakora kandagira ukarabe nziza nk'iyi ngiyi? Aravuga ngo ni byiza cyane, biranshimishije, nanjye uzaze unyigishirize umwana we, afite umwana w'umuhungu uzaze umwigisha nawe abashe gukora kandagira ukarabe yo mu rugo.
Urumva mbere bagomba gukaraba intoki kugira birinde izindi ndwara zitandukanye iki cyorezo cya corona kitaraza. Abantu bo muri uru rusisiro abubona buri munsi, abo mubana uhora ubona bakaraba intoki ku ruhe rugero?
Ubu ngubu mbona bigeze ku rugero ruri hejuru. Mbere ahanini umuntu iyo yabaga yakarabye mu rugo agiye nk'ahantu yongeraga gukaraba yagarutse mu rugo cyangwa agiye kurya, nibwo yongeraga gukaraba. Kuri uyu munsi mw'ibi bihe bitoroshye bya corona, umuntu ahageze hose agomba gukaraba. Abenshi hari n'ubwo usanga bitwaje uriya muti bita hand sanitizer, bawufite mu ruhago akamara gukaraba aho yagiye hose n'aho anyuze hari amazi akaba yakwisiga wa muti kugira ngo akomeze kwirinda corona ayirinda n'abandi. Mbona biri ku rugero rwiza cyane.
None se wowe ku giti cyawe nka Jeannette, ubona ari akahe kamaro ko gukaraba intoki?
Akamaro mbona ko gukaraba intoki, Hari igihe umuntu ava mu rugo akagenda ukaba wakora ahantu hakoze undi muntu ashobora kuba arwaye wahakora ugasanga noneho ya myanda ije kuri za ntoki zawe. Iyo ukarabye za ntoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya myanda ivaho. Icyo ni icyiza cyo gukaraba intoki.
Ese jane kuki ntakarabira mu ibase ngo nikarabire y'amazi nkajya gukaraba kuri kandagira ukarabe cyangwa se kuri robine? Nikiye kiza cyo gukarabira kuri kandagira ukarabe?
Kandagira ukarabe ukandagizaho akaguru ugakaraba amazi abari kuza kubera zambaraga ukoresheje ukandagiza akaguru amazi araza aratemba noneho ya amazi ukarabye agwa hasi cyangwa akagwa mu kindi kintu wateguye nk'ibase ntago ya amazi wakarabye wongera kuyakoramo ukundi. Wa mwanda uba wavuyeho burundu. Ariko iyo ukarabiye nko mu ibase cyangwa mu ndobo wa mwanda urongera ukawukaraba urayakaraba ukongera ugasubizamo intoki ukayakaraba n'ubundi wa mwanda ntukuvuyeho ahubwo ukugumaho.
Ese jane ni ibihe bikoresho wakoresheje kugira ngo ukore kandagira ukarabe?
Nifashishije imisumari, nifashisha ibiti, nifashisha igikoresho bita inyundo yamfashije mu buryo bwo gufata umusumari nkawinjiza mu giti. Nifashisha akabido, nifashisha n'umushipiri.
Noneho se ibyo bikoresho byagusabye angahe? Urumva undi mukobwa ashobora kuvuga ati ibyo bintu birahenze ntago nabyibonera. Noneho umubwire wowe amafaranga wabikoresheje cyangwa se imbaraga byagusabye kugira ngo ubigereho yumve niba ibyo byose ati nange ibyo nabigeraho.
Murakoze. Ibikoresho nifashishije mu gukora kandagira ukarabe ntago bihenze ahubwo biraciriritse buri wese yabasha kuba yabibona mu buryo bwo kugira ngo akomeze kwirinda za ndwara ziturutse ku isuku nkeya. Nayifashishije imisumari y'amafaranga 200. Naguze akabido k'amafaranga 300. Nakoresheje umushitiri w'amafaranga 300. Ibiti byo nabikuye mu ishyamba ryacu. Byose hamwe byafashe amafaranga 800. Ariko akagira yasuko akagira bwa buzima buzima buzira umoze.
Yego. None se jane gira inamugira urubyiruko kubyerekeranye cyane cyane no gukaraba intoki. Urumva niba biri mu bituma tuzirinda corona igashirwa inavuyeho burundu gira inama urubyiruko.
Inama nagira urubyiruko, urubyiruko bavuga ko ari imbaraga z'igihugu. Nareba nkabona nibyo koko. Kuko urubyiruko tuba dufite za mbaraga. Urubyiruko tubera urugero abandi. Nk'abana batoya batureberaho ahanini hari igihe ufite nk'umwana mu rugo ari murumuna wawe akareba ibyo ukora ugasanga nawe hari igihe abigendeyeho. Nashishikariza urubyiruko kujya rwubahiriza gahunda yo kwirinda corona rugakaraba intoki n'amazi meza bakifashisha n'isabune mu buryo bwo kugira ngo wa mwanda ubashe kubashiraho. Mu rugo urubyiruko narushishikariza kuba ari bo ba mbere bashishikariza n'abana bato bakibutsa n'ababyeyi ko bagomba kujya bakaraba intoki binjiye mu rugo bavuye hanze baba bagiye kurya aho bari hose bakajya bakaraba intoki n'amazi meza. Ikindi nashishikariza urubyiruko ni ugutinyuka. Ntibitinye ngo bavuge ngo iyi mirimo igenewe gukora abahungu cyangwa igenewe gukora abakobwa. Imirimo ishoboka tugomba kuyikora tutitinya nk'abakobwa kandagira ukarabe kuyikora ntago ari ibintu bikomeye cyane ahubwo biroroshye. Nabashishikariza nabo kuba batinyuka bakazikora noho bagakomeza kwirinda bakarinda n'abandi muri rusange.
Jeannette rero nawe yatanze umusanzu we kugira ngo yirinde coronavirus. Akora kandagira ukarabe kugira ngo we, umuryango we, abaturanyi be birinde coronavirus bakaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, ibyo kandi bakabikora kenshi gashoboka ku munsi. Nawe rero ni nyampinga cyangwa se musaza wacu wese uri kutwumva, gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ugomba kubigira umuco. Gukaraba amazi meza ndetse n'isabune rero ni byiza mu gihe ukoze ku nzugi, ukoze kuri telefone, umaze kwitsa amura gukorora, mu gihe ukoze ku ntebe uvuye mu bwiherero, mbere na nyuma yo kurya cyangwa se mu gihe wumva intoki zawe zisa nabi. Ujye ukaraba rero amazi meza ndetse n'isabune mu masegonda 40 cyangwa se 60, ukarabe neza. Kandi mu gihe udafite iyo kandagira ukarabe, ushobora gukaraba ukoresheje robine. Mu gihe waba utayifite, ugakoresha igikombe cyangwa se ijage kugira ngo amazi akuveho atemba ajya mu kindi kintu utongera ngo nawe uyakoremo, mbese wongere gukaraba wa mwanda. Ibyo ngibyo nubikora uzaba wakarabye neza, mbese bakteri zose zakuvuyeho. Ese wowe mu bushobozi ufite nuhe musanzu ushobora gutanga kugira ngo dusubire muri bya bihe ukumbuye? Nta koroni hari, nta kindi kibazo gihari. Twandikire ku 1019 utubwire, cyangwa se utwandikire kuri Facebook yacu twitwa ni Nyampinga maze utubwire. Uwikeza nkaka Yvonne ni Nyampinga.
Ikiganiro ni Nyampinga, ijwi ryacu.